gudoomiyaha haddii dhiga doorashada ayaa haddii man ka hadlay wuxuuna ku dhawaaqay yani natiijadii doorashada manaa inuu ku guleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta uuna helay cod gaaraya 7,400,000 oo cod 7,400,000 in ka badan ku guuleystay imanka sheegay. Marka wuxuuna gudoonsiiyey shahaadii macnaha ayuu gudoonsiiyey ahayd inuu ku guuleystay doorashada maanta. Imanka haddaan ku hadlay madaxweynaha ayaa ku daynaya. Marka runtii yani waxa weeyaan xilliga doorashada wuxuu ku hambalyay yani sidaa wanaagsan ee runtii doorashada iyo maalkii qofkee maalkii ama sida yani ayaga sidaan doorashada maalkii
waan gartay. Raila Odinga sanduuqiisu ma yeelay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen, inkastoon ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan.
Raggii marka raba taagnaa sideedii agaasta macnaha magacyada meesha ku yaaleen kuligood magacyada ku yaaleen sawiradiina ay meesha way ku muuqdeen. Laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaksiyan wuxuu sheegay inuu yani ka baxay doorashan marka uusan yani isaga inuu doorashada inuusan ka tirtanayn uu sheegay doorashadan hadii ay laatay bisha dhacday. Laakiin raggii hore oo meesha ku soo wadnaa yani oo kalena kulli way wada taagnaayeen waa la yiraa marka qofka ku guriga waa la yiraahay oo macnaha yani iskala riday. Laakiin isaga yani Raila Odinga wuxuu ku dhawaaqay inaa hada yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan yani ka qayb gelin oo official u dhawaaqay. Marka saasaa gisanaar
waan gartay. Marka doorashadan maxay uga dhigan tahay reer Kenya?
Wallaahi doorashadan runtii markaa si loo eego yani maxamed runtii in loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka in gobolka Nyanza la yiraahdo doorashada kama bidcin ba ilaa 4 county ay doorashada ka dhicin. Taan oo markaa fiirisid intii la filayaa goobo hooseeya marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad u kala qaybsameen. Waxaa la dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd kii bisha dhacday dadka soo baxay aad uga badan yihiin yani dadkaa soo baxay aad bay yar yihiin marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay marka loo eega. Marka waa doorasho la oran karayo yani dadka reer Kenya way kula qaybsameen. Laakiin hase ahaatee doorasho kasta oo dhacda wadanka ka dhacday inta badan waa isku kala fikiray yani hadda wax ku cusub ma lahaba si xadisa dadka Kenya maxaa yeelay doorashadii 2007 waa isku khilaafay kii 1999 waa isku khilaafay kii 2000 yani 2019 waa isku khilaafay taa waa isku khilaafay marka doorashadii isku khilaafay wadankani wax cusub ma aha horey waa isku khilaafay. Laakiin tan xogo waxay kaga duwan tahay waxaa la helayaa gobollo aan codaynin iyo gobol Kenyas oo kale maymay codaynin iyo yani doorashada doorasho ku celis ahayday hore u dhicin hayada doorashadii yani bishii la qabtay bishii aras la qabtay doorashadaas waxay ahayd doorasho micnaha la laalay oo yani maxkamadda sare ay tuurtay. Marka doorashada waxay doorashadu ku celis ahayd oo macnaha ay ku tartamayaan keliya ragga macnaha madaxweynaha yani xidhaas ay ku tartamayaan dhahay
waan gartay. Marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdeeda jooga ma jiraan wax walaal himil ma jiraan
horta wax walaal cad weyn oo muuqda ma laha. Laakiin mar haddii dadku macnaha yani ay kala qaybsameen oo macnaha yani qaabaha doorashada ay ku fidiyeen qaabaha ay ku fariisteen unbaa la leeyahay macnaha yani dadku waa yaro walaacsan yihiin. Laakiin hadda amniga wadanku waa fiican yahay wax dhiba mahadda ma laha yani meelo yaroo wada qabshay laga soo wariska Kuangara yani meel Kuangara la yiraahdo waa xaafad ka tirsan Nairobi mooyaane. Laakiin hadda magaalada iska fiican tahay magaalada aad bay degan tahay yani isku aad bay shaqaysanayaan hadda wax dhib weyn oo hadda wadkaadima xilli hadda imankan kula hadda ma jiro amniga wadanka aad isla fiican wadanku waa degan yahay guud ahaan marka la eegay gudoomiyaha gudoomiyaha mucaaradka Raila Odinga wuxuu ku dhawaaqay in micnaha waxa weeyaan doonayo inuu xisbiga loo yaqaano yani resistance yani inuu xukumeeyay national resistance waxa loo sameeyaa sida sibidiya shacabiyaado ah nidaamkii maxkamada gaarka yani indiya ku dhaqa jiro kale ay doonayo inuu bacad wadanka ku dhaqa oo yani waxa weeyaan waa mucaarad aan hubaysneyn micnaha waxa weeyaan nidaamkii micnaha maxkamada gaarka oo kale wuxuu marka leeyahay biryo kale shaqo lama aadaayo wuxuu oran karayaa macnaha yani wax laga gadanin yani ama yani muxuuha jiraadka qaarkood yaan la akrinin ama tifida qaarkood yaan la fiirsanin ama wuxuu oran karaa waxyaaba badan buu isu keenayaa. Marka idaa marka waxaad moodaa maarta inuu doonayo in macnaha yani wax la yaqaano sifidiyan shaxadnaha inuu marka abuuru doonayaa. Laakiin isaga mucaalado hubaysan imanka dadka isu qaadaayo ma dabacsana maxaa yeelay ninka waa nin laga yaqaano caalamka laga yaqaano waa nin afrika laga yaqaano waa nin waayeela xilligan inuu duurka aado ee jibhada iyo diyaaro maaha.